Même cyclone l'imagesse.
Pour swag ma chatisse.
Oh swagger. It's a cover. Chalice yimirira wo mbulire lwacho numya bulijjo ne tumyanga nkwagala nkufumbirwe tukola maka mama ne tata bandekawo nasigala bwomu bwanamunigina gwe mama gwe tata gwe bazesembera ompumuzeyo omwoyo bantu bense nobogera engambo ze siringa engambo bapita malaya banjaga sono nolibogere balikoa ewaffe sebosiwala sula kumpi wano mundeba bapita burawuni olusisimolo litayo ndabeko
Chalice,
kawo nasigala bwomu bwanamunigina gwe mama gwe tata gwe bazesembera okumuzeyo omwoyo abantu bense nobogera engambo ze siringa engambo bapita malaya banjaga sono nolibogere balikoa ewaffe sebosiwala sula kumpi wano mundeba Pita Brown, you see Simolo, Tayo Nabeko. Ooh, ah, they gomba, Bama Koti Susa, they gomba, Bama Tai. Teye gomba, ama koti suza, teye gomba.